Kuri wa gatatu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe z'imirimo ifite igihugu akamaro RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli. Leta isaba abacuruzi kutazamura ibiciro kuko yashyizemo amafaranga y'inkunganire. Inkunganire ni amafaranga Leta ishora mu kiguzi cy'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo umuturage ayigure idahenze cyane. Minisitiri w'ibikorwa remezo yatangaje ku munsi w'ejo ko Leta itanga amafaranga 178 kuri litiro iguzwe. Itangazo ryasohowe na RURA rigaragaza ko litiro imwe ya lisansi yageze ku mafaranga 1,822 ivuye ku 1,639, iya mazutu yo yabaye 1,662 ivuye ku 1,492. Ujanishije iri zamu riri kuri 11% kuri lisansi, naho kuri mazutu ho ijanisha riri kuri 10%. Kugeza imodoka nyinshi mu Rwanda nizikoresha lisansi, izamuka ry'ibi biciro byateye impungenge abaguzi kuko n'ubundi ku masoko ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi byose byazamutse kugeza aho bimwe na bimwe byikubye inshuro kuri eshatu. Ingero zimaze iminsi zivugwa ni ikiribwa cy'ibirayi cyavuye ku mafaranga 600 ubu kikaba kiri ku 200, isukari yavuye ku 200 igera ku mafaranga 2,200, ndetse ibishyimbo byavuye ku mafaranga 900 ku kilo ubu bikaba bigeze ku 500. Impuguke mu by'ubukungu Straton Habyarimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko iri zamura nta kabuza rizagira ingaruka no ku bindi bicuruzwa.
Mu myaka ya vuba ntabwo twaduherutse ko ibiciro bizamuka cyane gutya, ariko birimo biraterwa n'ukuntu ibintu bihagaze ku rwego mpuzamahanga. Biraza kugira ingaruka ku biciro by'ubwikorezi muri rusange, ubundi butari buhagaze neza cyane cyane ubwikorezi bw'abantu benshi. Biraza kugira ingaruka mu bwikorezi bw'ibicuruzwa. Iyo rero byagezwe noneho mu bwikorezi bw'ibicuruzwa, biraza kugira ingaruka ku biciro by'ibintu byose, byaba ari ibyo twiyereza, byaba ari ibyo tuvana hanze, kubera ko kugira ngo bive hamwe bijye ahandi bigezwa ku masoko bisaba yuko nyine bigenda mu binyabiziga binyweye esanse. Biravuga ko abanyarwanda nyine twitegure nihatagira ikindi gikorwa ibiciro bishobora kuzamuka.
Kugeza ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira, ariko ibyatewe n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ntabwo biratangira kugaragara. Gusa abateze imodoka muri iki gitondo bajya ku mirimo batangaza ko imodoka zari zabuze kugeza n'ubwo bamwe bagenda n'amaguru. Uyu ni umugenzi wavuye n'Ijwi rya Amerika wavuye ku Kimironko yerekeza mu mujyi wa Kigali.
Abenshi banagenda n'amaguru byo kubera ko n'ubundi iyo habayeho kuzamuka kw'ibiciro kenshi n'imodoka zirabura, kubera ko ba nyiri imodoka baraziparika bagatega nabo muri rusange. Kwa gutega muri rusange rero bituma umubare wiyongera w'abantu nanone basanzwe batega uriyongera, kandi ukiyongera imodoka zo zitiyongera. Abagenda n'amaguru nanjye ndimo, sinshobora gutegereza amasaha 3 nyemeta mfatira nkagenza amaguru. Bagomba kunyiyungaho tugafatanya urugendo. Ubuzima bugomba guhenda rero, byanze bikunze abantu bagomba kubyitegura.
Nubwo ibiciro bya lisansi bizamutseho amafaranga menshi, Leta yihanangirije babigenderamo bagahita bazamura ibiciro. Mu kiganiro hari Ijwi rya Amerika, umuvugizi wungirije wa Leta ari mukuru Arinda yasobanuye ko Leta yashyizemo ingamba zituma ibiciro ku bakoresha imodoka rusange bitazamuka.
Muri transporo harafashe icyemezo cy'uko n'andi mabisi yaba hari ari mu bindi bikorwa yazikodeshwa, cyangwa se hari umuntu afite andi atanu yaryamanye aho ngaho kubera hari ibibazo wenda yari yagize, ayo mabisi agomba kugaruka kunganira iziri ku muhanda. Wumvise n'icyemezo cy'uko abafite imodoka zifite imyanya 7 n'ubundi bajyaga bakora ubona bihishe barwana na polisi, ashobora no kuzamo ibibazo by'umutekano. Umunsi barabwiye bati mushobora gutwara abagenzi ariko mwiyandikishe.
Za monopole rero abantu bakunze kuvuga ni ukuvuga ngo zirimo kuvaho cyangwa se zizafatirwa undi murongo.
Niba abantu bavuga ko hari monopole yavuyeho, kuko imirongo irahari ntakongera gutegereza.
Nubwo Leta yashyizeho ingamba zifasha abatega imodoka rusange kubasha kujya mu mirimo yabo, abashoferi bagaragaza ko mu gihe bagisabwa kujya gushaka impushya bitazagira icyo bihindura.
Ni cya kibazo ntawe cyagiye usohoka atari ya RURA yagufatira bati turashaka otorizasiyo muri iyi linye. Navuga mu magambo kuko RURA ihagufatiye iguca amafaranga. Reba nk'ubu urabona nk'ubu ushobora kuba ukora Muhanga, wagera kuri gare ugasanga abantu barahagaze birwamagana, kwibeshya kubashyiramo aratarako irayaguca wajirwa magana rura ya hagu fatira ikaguhata wazi ya tikubamuri ya rinye yao jamai jomu yanu ukuri kumuanda chimi sagara wajienzi barahagazi uwewe jine kumapachira yu revi nungo kono ya kumapachira yu nisipuwa na reta nijiza pe aliko nilishigwa mvikorwa kuko paa bandi wa stea makampani ya zash niwe wa dufrena uhamaga rumushofer umwe mnichara ni mumodoka na umu wazizina kujangwa samungi irukana kwa waitawamu irukana uumve ukwa kugira leta nibishyiramo imbaraga bizashoboka.
Iyi nkunganire yashyizweho na leta hari abagaragaza ko nta byinshi izahindura. Twavuganye na Depute Frank Habineza uwo mu ishyaka Green Party bitavuga rumwe na leta, asobanura ko nta kinini iyi nkunganire izongera.
Nje ndabona ko n'ubundi kibazo kizamuka y'ibiciro kigiye gukomeza kubera ko uko esansi buya niyo yakugira amafaranga atanu bigira ikintu gikomeye cyane byongera kuzamuka by'ibiciro ku isoko kubera ko abantu bafata esansi cyangwa se mazutu bashyira mu modoka nabo bashyira muri litiro imwe bashyira mu nka litiro nk'ijana ugasanga ayo mafaranga yongera aba ari menshi cyane noneho bikahita kugira ngo bagabanye icyo giciro bashyira umutwaro ku wa wundi ku muguzi w'ibanze cyangwa umuguzi wa nyuma. Kuvuga mu by'ukuri hari hakenewe izindi ngamba turashyira yuko bavuga ko hari inkunganire bongeyemo ariko nkunganire bari kwishyiramo ibiciro ntibizamuka aho kugira ngo babishyire ibiciro bitazamuka kugira ngo bakeshe ari kuba cyiza.
Ibi biciro byaherwaga kuzamuka mu kwezi kwa munani uyu mwaka, aho kuva icyo gihe litiro ya esansi yaguraga 639 ya mazutu ikagura 492. Leta ivuga ko nta ruhare igira mu izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli kuko ryatewe n'uko ku rwego mpuzamahanga ibihugu bikomeye kuri peteroli byagabanije ibyo bishyira ku isoko bigatuma bihenda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.